tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Gede kabaru jame fulfulde alal bari noka e jena lewru mesapo jebbiyamde jabri maslima chapan enay e joy der maison de la presse bamako jutino no do kabaru jidi umor way galo kanko noddete de fili dambale wonto oggi jambe to kambe jangobe jande do duure gombe universite nokko noddete de kabala be kolli metti mabbe hono robin ngaydi gondi tedirton wotto jono be ngadi ton majer mabbe kenyen be tinno dido tidalaji hebina jogala ko yaawi demal hitande 2024-2025 idum wonde landi ned nokku noddirte ñono kambe remo wonbe tombe be kolli tiido wattu joni dabare yidi fu daddama do hen final coupe di mali solando jebi asere waronde dum hani fiirude hakkunde afé kanyé e joli ba hono be gonde wad landi rangal o ngaram famtade dum e journal ngal di won sembe kabaruji dum jogini on do kikidande di bismillah modon hedade be sukabe jangobe jande do do wure leleedi meden dibe kolliti metti mabbe jangobe nokku no dotete kabala be mi wakkati furo bin ngaydi tadan leedo do nokkule dum dalti sababu du so kenyen be ngadi ton majer mabbe jeltile o do nokku le on do wattu fu doni fedde laminde kabaru jande leleedi meden di holliti wirde dabare jar gonde dadde de do hen Ousmane Nyali Boudi
Mariam Jara e Umar Ibrahim didon fu yo jangobe universite wombe campus kabala e kolti wida o ti dal handiyam fudde lebbi kewdi joni
depuis le matin
gedi sukan mehbe dian dian sugan sugan warirta hannen fu mebe dian fe gotin men lafa dian sanne famon tan wi bani adama gurnal mu wawa hebde lawol ciagan dian men sugabe jangobe ti tulli kolli mede li ti dalaji hannen lafi dian dum tampini amen sanne
le nokku centre national des oeuvres universitaires hore mudun kolliti wi de tajugol diam gol ana fawi do tajugol courant kan no be baltini hakkilaji wi de be gondi e wadde bawde mabbe fu yalla be keban o ti dal jogola daniel kone hore jo service logement et restauration centre national des oeuvres universitaires
courant onko sabato me heba diyan e chateau wakti joni tajon kuran satti sanne du sabisu me lafa diyan gaddu e tawede fu walle senune ana wonde fide dabireji yalla sugab amembe jangobe doben ana hebine diyan yartedam mini wa kalde on wile wakti noga tati lewru mas jabbinu netto goto wari memido boggi courant e dem giddinde nyalan fa handen kabaru ji amen lungibde lawol fi
yabe fa do
senu holiti wide du le watto jingaroji be ngaram be jo ina panneau solaire ngaji le onoku universite fa ndamudun yalla jangobe ana banjangira no moddiri
dido kabaruji farba hebe do bema mi ande de do page Facebook kanya kon Twitter no de X nyalo mo hande no faabe yoto yello hono yimbeela burbe fasindine ko nayri bangal balli gujle leedi me dindi don gorri be ko litid on faana botu ko pelle de gala e jella mo ngadi nyalom hande do bomo ko do ko ni faana mudu faabe yoto be do yimbeel don gorri leedi me dindi wakande botu wadannonde be ko litidi faabe tobe leedi di an leher kanya fa yoto pelle ONG kanya Nations Unies hono wori Ali Cisse
Lewi kanko elmedi ag wakina ardido dental ngal ONG ngaji jeyadi le leedi amendi gondudo wadde imadraji bangal himme yurmere fana mudon yo tewture andude hono be ngaddata yella kambe walleede ana ande
c'est pour vraiment
imadi o golle yo tagitaade darde golleji ngattede do kabar fabungoji le mali le ngal kawrital hawrbe hen ngaran kullita ko hani daranede arande way nawterede do de jande
enseigner dans cette étude
fait de wonne nodirta conseil international des agence volontaire pour la paix mo kanko madame ongoiba fatoumata konate o woni joko kejaado mudum holiti wiide dental mabengal ana newnina golidal hakune dido ONG ngaji kany ONG ngaji goddi
amba ni de konko kebudo hakkilo jati al adara ONG ngaji leydi meden di kebudo handen faaba muya jawdi yude tagal leydi meden di do daranade bingo adamaako le mali al adara mudon anda kasanne men jukina golleji di do bembe ande de woni ko min jukkinta wadde le golleji di
série d'action
andinde tan wiide le gal do dental ko buri ONG ngaji jaadi le leede amendi chapan jitti woni le mudum
le majjun e jaran hoddir ñonoto ko nayri bangal demal hitan 2024-2025 be kolliti dabari di daddamato ilele lewru me jabbi non du non fedde humnide kabaru demal hollitiri wiide le o do nokko ciagal mudum dum bi imad rajar gonde wadde le hen yella dabareji di fu an pewale o do nokko kambe remobe dubbe kolliti hitan hikande be gikkine gikke lobbo sita sidibe
Chekura jara kanyon amiru remobe le serfi nyono uholiti ku yata toni ngaji ujnere e teme de joy e chafani jegon e jene angere ana wonde e pechede hakuna remobe wonbe le komini ngaji jegon le serfi nyono do
angere ngaji ko warata hokkede ko angere ngaji PSA kanyoe angere ngaji iwoji leyde rishi faya angere ngaji de leyde men jati hokkata
majjat dumbiya kanyun amiru walle roobe ko joodi le genni nyono le wi makko dabriji fiadin an holita wi golle gesele hitan hikka hunchina hore
nyanan kambay aho
gambari rem gol hikka min kebi angere ngaji kanyo kulle ko min kani tutude midon gondi am inde parse min gala torra angere ngaji de enen jaati mu inten ana sotte temede jidi angere ngaji ko hore be leedi mu inta midon kebi da dun ujinaji didi e temede jidi
sona wafla anike mesigi
le nungu hikkajo amiru walle kafo genni nyono ana tewtra hore ben tinno fi dabireji yela raw ben an hokke nukuji to be remata dun ko holliti kanko madame ba amnata job secrétaire administratif walle kafo
beaucoup de femmes rewbe fa he wingala leede nyono do e kanyun gila wakati kolon fa hikka midon darda hore be leede e balla min sallam midon keba leede do min remata
accès à la terre
micitunde wi hore be de balle fu holliti wiso jan hebama ana hasi nun hikkajo mojjan sanne dun ko intal ag bilal hebni sidio tamani nyono
kanko president kesso leedi senegal dino detede basiru jomay fay holitave de jangom domta leedi medindi no ambassade leedi senegal do bomo ko do holitiri wiide le majjum micitede wiide le mali won leedi joy berdi do yehe mudo tiagal ko mo watna ko tiagal ko mo yarno no kuno detede murtani gambi guinee bissau kanye kodwar
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ko nayri bangal pano ngaydi ko wiya waran joinede leedi ndi fa yewta yela tiidallaaji ko nayri bangal kura hebene jogal wattu jono yimbe lebe kollitidan belti do hen sanne so wobbe kollitiwidan gikkin do hen gikke lobbo go be do kollitiw laamo tinno rewa kongi mudun ali sise
Bamako doka dido santran ngaji waram lata sababu uitude tidalaji amendi fati golle maji bura lebi sapo edidi kulitadi ni so kana kobe juki tike tinnaru mu em wadi ko wawi du yalla sarti kulitad o on heba tidinere ka ko tewte ko fu hebeti dido pano ngaji waram lata sababu yegin tinde mem si tordaji fudi min jihi sabi ta igol qur'an kulikoro do min bawa fi haltide no unurta berde ko yal amen fewle dido gol min jikini jike lobbo ni dum waram latat sababu entreprise ngaji amen gondi de region ofu heba uttide
damaroke ami bo crise la
yotere men nodditen zoomde e ngaran halde beedo yimbele jelnobe jama a tawan ebe tawe le galleji wakati jidule nokkule gollirde kanye ko nande mudo sita sidibe
honen be yimbe wonki wawi yotini jamaren watti fu sabu attan kam ben heewi haala haalaji jallinidi don micitamen suga debbo goddo noddi tedo kajja kanko wala fugo jallobe jamaren burrimo adna sabu so an wonde makko welima welema fu a jalan fami intrimo veroka o tonto homo fu joga e gollidobe makko o hokkandi indeji yogaji hono yimbe jallobe jamaren le suudi television kan le dotti en nanan mudun sabu tan jamare heba jala feso on miili noddire hono golle makko goto indirtedo mamadou khalifa ma halima o wi antan borno pade mawde samoji on wa wiide halima debmodo neyejo yeho e dubi debbe so haldun homo fu lelton jaleede nyenne nyalane o ware golidiraade fe goto weltata kon yoga jaati fam am telefon ngaji noddo lamdom yalla huudi woni makko he man huudi woni ma handen a ware golidiraade handen kori jam wodi e ma golidiraade weltake hanne sabe a walaga samoji antun a tawalle golidiraade homo fu berde mo ana metti hon be yimbe wonki wa jallunde jamaren yowtere an wa natata sabe korntina jamaren du
wattu jone karan kabaru figol dum woni ballon coupe di mali so lan do jabi aswere waronde go lewru jeune dum hani wad nokku no dertere stade mamadou konate en bien stade malien de bamako kanye fedne no dert afine kanye kan hebindirde wattu jone hon furdan wonde yeltinde yimbele mudde be gonde wadde entraînement ousmane yali boudi
hedde stade malien bamako lani daji di fu gadama e be gondi e wadde ko heddi woni ko holiti wid mamadou kane e kintino no dertebe blande bamako be
le prepadona min puddi lani nade kilakeng wala fu nyawdo na bamdo karto wala fu mo hani ndartede wol pigol ballon final ko min bawi wadande o equipe joni kanyu woni bamde o ko
men jottake do e holare sabi joni no arande fa elite yotto final coupe mali dun ko weli seku sek e kintino afrique football elite o waltini hakilaji wide fi makko be ngada e bawde mu ben fu yalla ana bam o coupe
jonka fi de final coupe dum hunde ko mawni non sande sakko equipe amin o dum woni arande makko andude final midon lanini midon mila hayna gongol waran latade mawgul sukabe be dum an lanini sande ebe domi dun sande
nde yambere capanɗe jeego e tataɓerde coupe du Mali ganɗo fiide go o lewru juin waroru ndu waran wadde dow weltare no yiɗɓe balo jiɗiri
sikiraɓe ɗon garten haddude kikiɗande dow kabaruji ɗimin jooti on sanne heɗade heƴuji amin ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawa heɓdir dow bema amin annde to dow page facebook kañe fan jotte ɗon so gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere org fan jeeye fi nokku on nandir ɗon no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu yewtere meɗen nde garan halde kabaru cellal le leydi Mali ndiɓe kolli tiwir sa ƴeewi yimɓe heddotoɓe le ñawuji ɓe le temedere fa tawan capantatonɓe yo ñawuji ɗi gana daɓoji kañi en nanggataɓe noonɓe kollitiri wiide ɗiɗo ñawuji woni hono ñaw tension fa yettoyo cancer kañi ñaw jabbete e ko nandi e muɗum kañum woni ko ɓuuri fou latade kasara jamarde noonɓe kollitiri wiide suudu humniɗo kabaru cellal le adunar allah ndu fo kiɗiɗo kabaruji fa keɓe famtade gaare keɗe ko min e horan kañe ɗum woni sita sirbimi pewni on dow hen temedere fo yimɓele sappo ɗiɗon goni heddotoɓe e ñaw tension non kanko Nuhum Wane andanɗo kabaru ñaw ɓerɗe o hollitiri wiide
nokkuje to ɓe yimɓe ñawte no woɗiri ana famɗi sanne nawaɓe yogaɓe du warta dogotorore sulani nawal on satta fa yetto yettande ceggal muɗum kasine meɗen lafa kaake gollirɗo lobbi saabu ñolman hannden mi wala kaake feewi ceggal muɗum cafatno cogum ana tiiɗi sanne so wiɗa wara ñawnoɗa ñolman hannden soni wala ta an jogui talgal ko noddete assurance ɗum saboto sono heɓe ñonen no yawiri
ñaw cancer du ana e ñaw lattoɗo sababu jamare nde wakkati fur hitande fo yimɓele heddotoɓe ley hemɓe ana ɓuuri ujunere e temeɗi ɗon ko ɓuuri hewde oɗo cancer fo yon nangowo enɗi kañe ko nandi e muɗum docteur Madani Li andanɗo ñaw cancer hôpital
Luxembourg
ɗi ñablaɗi sifa ɗiɗi noon sifa goto an tun o ana tiiɗi sanne saabu ɗu ana heeɓe saabi kulle ɗe ñametinɗi sifa goɗɗo an tun oɗo ana wa heɓire ɗatta yogaji kasine saabu yimɓe yogaɓe so newi yetti yottanɗe tan ana wa heɓire o ñaw fewi so debbo joni so duuɓi yetti yottanɗe ɓeygu muɗum ɓattiken darade ana heeɓa o ñaw ko noddirte cancer du sein
le ñawuji ɗi daɓata ɗi du jabbetti ana ley hen ɗum woni ñaw sikkaro malin koɓɓe le temedere fo an ɓuuri yimɓele taton sawɓe oɗo ñaw ñalawma hannden o ko laati sababu muɗum ana yowi dow ñamduji ko jama o ñamata kañen o wondi e woyltirde attabiyaji muɗum en docteur Anna Camara o gollo le fedde ONG humnide haɓude e ñaw jabeti ɗo bomo ko ɗo o haali ko jamare nde hani wadde fati heɓa oɗo ñaw
fande neɗɗo sembe muɗum famɗude ana hani tinnade waɗa haaro celɗe nannal muɗum hono yaadu ma dogude nexoji ɗi e nannal muɗum ko yaata hono minta capanta ñolma fou caggal muɗum ndu jommu ñaama kulleji laaɓudi
ɓande gawoli saaha leydi ndi fa jottuɗa sigaso yimɓele wonɓe toonɓe kolli tiwi tan andi no ɗiɗo ñawuji gorri jaati ɓe mbiɗu sawroɓe ɗum ana leyɗe ɗo nokkule ka ɗum e tawde fou sawɓe ñawmoɓe noddata cancer o kaali tiɗalaji ɗi jogui toon
to menel nga sigaso ana tiiɗi neɗɗo wonda e nawaɗo jabbete to menel nga gawo nawaɗo jabbete ma tension fou ana wawi ñawnede ga saabi capaɗe ana yaafi ko ɓuuri tirsde hen neɗɗo nawaɗo hono jabbete ma tension ana hani tinnade ƴeewiti yo dogotorore antade kulle ɗi hani ñamde watti fou saabu so jommu sella ana waɗa tampude ɗum ga ko nari banggal ñawnugol cancer le watti joni mi wala bawɗe muɗum ñawde o ñaw gawo tofon
ɗiɗo tiɗallaji suudu ministre humniɗo kabar cellal le leydi ndi holli tiwide ana andini ɗum jaati docteur Abdoulaye Kone o kumniɗo kabar e haɓude ñawuji ɗi daɓata ɗi o hollitiɗ ɗati ana gonde e yaltinede lena ko nari banggal ñawuji ɗi fou
dabiriji ana wondi e feede yalla ɗi ñablaji fou heeɓa ñawde le cuuɗi dogotoreji meɗen pamarde noddirteɗe CCRF ka e CSCOM ɗi ñablaji fou an hani ñawnede ɗen nokkuje ga watti joni dabiri muɗum fiyakal tohon meɗe wondi e fiɗ dabiriji kana tiɗiri fou yalla o ñaw jabbete ana heeɓa ñawnede le CCRF ka e le CSCOM leydi Mali fou jabbete ana wawi ñawnede watti joni ɗen nokkuje kewɗe fottare ko noddirta hypertension caggal muɗum ndu meɗe wondi e famtude jamare do kuteɗe ɗi ñabbilaji honne jamare daɗɗirta sarre muɗum
ɗiɗo ñawuji ɗi daɓata le temedere fou capanɗe jettiɗi neɗɗo ana wawi sakkade ɗum noɓe kollitiri wiide ko ɓuuri saabi mbinde ɗiɗo ñawuji yarde sigaretiji kañe taba fa yettoyo no ñamduji meɗen ɗin gorri kañe yarde doroguji e ko nandi e muɗum.